Leo na wapa kodi, sije chana mkeka Mwimu kutinga kodi, tu ambazo zineleweka Onekano nazifu, wachumba otateka Ila usimiksi mambo kwenye jua ukavaa sweta Yani kabla ujatoka kikisha ulivyo tupia Epuka kunuka mwanangu mwimu kunukia Kuna vitu nikisema uneza hisi natania Nisha wai kumuonga soda demu mwenye mguu wabia Kupendeza beikani, beiche mtumbani Usombe zikinyosho utasema kama za dukani Nikisitinga utatamani, unyama unyamani Naweza ukapewa dili na mtu hata mjuani
Perfume nyingi, vinguo vya mtumba Zingatia usmati, uneza pata hata mchumba Oya we, perfume nyingi, vinguo vya mtumba Zingatia usmati, uneza pata hata mchumba
Perfume nyingi, vinguo vya mtumba Zingatia usmati, uneza pata hata mchumba Oya we, perfume nyingi, vinguo vya mtumba Zingatia usmati, uneza pata hata mchumba Perfume nyingi, vinguo vya mtumba Zingatia usmati, uneza pata hata mchumba Perfume nyingi, vinguo vya mtumba Zingatia usmati, uneza pata hata mchumba
Oya kachezea vitasa, lesema elimu funguo Hauna hela afu mchafu, kwani umetoka utuo Hii ni elimu ya msingi, so lazima ufike chuo Kama umeshindwa kufua dafu, chukua sopu, kafue nguo We mtu gani, unatokea mtagani Unazidiwa kupendeza hadi na mdoli wa dukani Haijalishi blandi gani, iwe mtumba ama dukani Hakikisha unazingatia kodi mpaka mwenye nyumba azitamani
Kupendeza beikani, beiche mtumbani Usombe zikinyosho, utasema kama za dukani Nikisitinga utatamani Unyama unyamani Naweza ukapewa dili na mtu hata mjuani
Perfume nyingi Vinguo vya mtumba Zingatia usmati Uneza pata hata mchumba Oya we Perfume nyingi Vinguo vya mtumba Zingatia usmati Uneza pata hata mchumba
Perfume nyingi Vinguo vya mtumba Zingatia usmati Uneza pata hata mchumba Oya we Perfume nyingi Vinguo vya mtumba Zingatia usmati Uneza pata hata mchumba Perfume nyingi Vinguo vya mtumba Zingatia usmati Uneza pata hata mchumba Perfume nyingi Vinguo vya mtumba Zingatia usmati Uneza pata hata mchumba
Wechile pa Kanya
Zingatia usmati Zingatia usmati